Party please, you love for me. Your moves they seem to yours, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Cali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby.
Do some wrong.
Give me love, you give me love, yeah.
Do some wrong.
One time for my baby love. Peace, your love for me, yeah. Your moves they seem to yours, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Cali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah.
DJ Tesh, in the mix.
Would you call me honey?
In the
yeah,
mix.
Yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time,
yeah, a good time.
I could stay for a long time,
yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel.
Sabina, kuni kamata, tulive nana mama, ni kama kaba. Changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Imboni kusabina, kuni kamata, tulive nana mama, ni kama kaba. Changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you.
Mr. 808.
Mind your waiter, unataka kitu gani?
Weka oda na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka oda mina leta. Leta, leta. Weka, 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 weka oda mina leta. Leta, leta. Niko na flata miwe sema nikonda. Na nabonga kila mina nmetoka da. Mini antisocial nasema ya nistaki salam. Na kamuko na beef na kuja na roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumedi kiplani. Mini kukuwe ni joko wa mashinani. Mina chuchumani kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundani. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manugu. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku antesta wesio wangu. Nimekam kula dress mduku zangu. Na nikiza juna penda style yangu. Kiko unique, sinafanya majabu. Nete mafans, sinapenda ngoma zangu. Nete mafans, sinapenda ngoma zangu. Nete mafans, sinapenda ngoma zangu. Ingo waiter, unataka kitu gani? Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta. Weka, 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 weka order.
It's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Kameshika hadi wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance, just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani, kisha wase nare.
I need a sanitizer. Nipe sanitizer.
Corona virus.
Na 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 na.
Corona virus.
Na 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 na. I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus, nikasikia hizi stories za coronavirus. Sajua hizi stories ima coronavirus. Amo utazisanitize, amo shazisanitize. Amo utazisanitize, amo utazisanitize. Usingote, nataku na ganju na die. Acha ntumi, juna disai blanda. Mapati jua kunanga. Please stay home, ama kapoko utamango. Cheki, lando la natrai kuwa muwaisa. Na mini kotuna masanitize. But siko chupri, mi dupi kijami. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Sauti ya mitoni, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio.
I make million, million. The more you hate, the more I make more billion. Yeah. Which a man chili man, niko Oman ni nakula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo, ukipata wanakuwa mboko. Kumbe wanakula mbaki sogo, na mwaka huu hatutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mapu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uu.
Mama kamba bana niluwa, uzipene kataparuwa. Mama kamba bana niluwa. No matter the case, my music you be bass, my sweet sweet bass, my love no get shame, for you are dead.
Every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah yeah. Body time, when you day wake up in the morning, man I day
by your side for me. Make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro, 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 choro,
gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple akanaga maku kanavi impo impo uko nyuma kichugu ati kako simple simple hakanaga maku kanavi impo impo uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Na na.
Yeah. Inabana.
Chimianso. Semialwalis, nito, obachi kwasa, rembo, chari nabi gambo, anjagazaru, amereo.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style yo kwa funyo. Gala wana panchi ugacha labo, knock, 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 knock out of it.
Put your body on me, go down low, let me say, let me say.
Yo, do the ringes, chili manjaro, chico, fetch you better. Baby, ya say so.
Kiswahili Chikanda Nalo
Eddie Kenzo harmonize. Inabana.
Na na na.
Singina para pam pam pam. Dona Luchi Bude
Idolizer.
Oh yeah. Splatna.
Inabana.
Ati napenda koni kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale monster. So read my contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king but the crown on ya. Take your time with me, let's flow like river now.
Aba, asa show me ne kitwa mekupa mama. Ebu chutama, kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwa fungi kebe.
Ioni usiku mcha mchana jua kizama twanze kandana konyeshe kila menipa mama tuwafungie kelele wana wanao
Kwisha, haina utata, kukubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina Tukule mafoto, kiaina Nikuvishe pete, faina Baby we wa moto, wa moto Bebe nataka, weningune wa mapezi sinashaka Kaka, shemelisha pata, wafu matirio no haja ya talaka Tunao, tunao, bacha wapige domo tunao Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina Tutonge mafoto, kena Nekufishe pete, final Baby, we wa moto, wa moto
You're so hot You're so hot now
It's Kelpie Fire
Gita, gita, gita
You're hot
You're so hot now
Jaja, your body,
I saw your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I can fight like your Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanya mavitu Baby mavitu Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanya mavitu Baby Vitu baby So take this long up a wine
Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja
Kalale, kalale, adi adi deni kalale, kalale. Ini lazmo kama kwa kalenda, ya ma master ma jima bazenga. Piaka fala na beef na kalenga, na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeeze ni kumizi. Ini lazmo kama kwa kalenda, ya ma master ma jima bazenga. Ini lazmo kama kwa kalenda. Ini lazmo tamak kwa kalenda Ya ma master majima bazenga Piaka fala na beef na kalenda Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeeze niko busy Labda kani baiza benzi na mapingi Unanga fitane za kula baridi Uda kila esto jiji nina Nina
WALA
They call me DJ Tesh.
It's the wild, wild, wild. Come on, get it, 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 get it,
on the beat.
Ini lazbo tamak kwa kalenda ya ma master maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kali beza Bentley na mabigi. Nakunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni nabibia. Galale
unakulanga Ferrari.
Galale
kushamawe kahalwale.
Ni galale
unangia mingi kahao.
Galale hey yati yati nini kem kem. Watagwane what about miss my miss. Kasi ganje haini saidi saidi. Watagwane what about it. Keep bro man gonna die beef. Galale
lale lale la.
Galale hey yati yati nini galale.
Galale
yo yo yo.
Galale
zenga hey. Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kwe nafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adise mafiga makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze be ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa mata. Kem kem wata guane wata vai mi. Kasi ganje, haini saidi, saidi. Wata guane, wata bautit. Big bro man, kona dai beef. Kalale,
lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale,
la.
Kalale, hey.
Katubongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya bisa mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumwa kiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata by mister. Kasi gane, haini saidi. Wata guane, wata bauti. Nito man, kona naibi kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale.
Kanikomboka wa kanikomboka wasibishani na wale afubuda kwa igame mindo chezanga malali na kutesono ni mkikujanga wa kanikomboka wasibishani na wale afubuda kwa igame mindo chezanga malali na kutesono ni mkikujanga wa nane na ukileta usoro na kupiganga mabare. We kalali hapa mko watu wakale juna tafuta waniko hapa na pale na sipochipa mina hami ya kitale kaposho mipale na punguza ukware ukware zo vako za kupati misi sare si sare chubado mendo tembe ya nanare na ukinipati kocho kanikomboka wasibishani na wale afubuda kwa igame mindo chezanga malale na kutesono nye mkikujanga wanane na ukileta usoro na kupiganga mabare. We kalali hapa mko watu wakale juna tafuta waniko hapa na pale na sipochipa mina hami ya kitale kaposho mipale na punguza ukware ukware zo vako za kupati misi
Fesca fe banga 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 banga
ding 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 dong. People like Amanda Wilson. You le please fire ban. Oui ma aime femme. Hypocrite shot it gang. Hypocrite.
Fesca fe banga. Tic tic tac. Fesca fe banga 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. You le please fire ban. Oui, ma aime femme. Hypocrite, shot it gang. Hypocrite.
Fesca fait banga. Tic, tac, 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 fesca fait banga.
Kuisha nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi, sio juju ni maombi.
Your body language, tropical. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, tropical.
Drive the jet, we can fly to Bahamas.
Lots of me chains on your waist. Hiya, you better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hiya, I wanna feel that taste. Sakata,
do you like it when I whine it?
Sakata,
you wanna pull up right behind it?
Sakata,
feel the wave coming right in.
Sakata,
get too close.
Sakata,
I'm a killer, baby, no lie.
Sakata,
you know I can change your whole life.
Sakata,
feel it burning like a wildfire.
Sakata,
get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hit TikTok. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me,
I'm super naki ono ni majanga, yeah. Wamu kami we univo piti kama mina wajalanga. Mama sita we I got a one pack, nite commando. CPD 40, WhatsApp ubila bando. Kwa kwa sita retire, umeni kamata. Unavo shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Toto kiuno kama gororo. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na nani we. Umetoka udigoni we. Bigos ya koswaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichisi we.
Chomeka. Chomeka, chomeka, hiyo pingi ya chanje. Chomeka, 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 pana mlima kichonga. Chomeka, 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 hiyo pingi ya chanje. Chomeka, 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 pana mlima kichonga.
Pekezeng, 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 pekezeng.
Kwako niweke mkandarasi, ntajenga daraja la mapenzi. Waruki ya dhahabu na almasi, ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Utamu ngari ngari yuwanita, macho kama mbeni.
Anapendaka ninavyo sakata ganana. Mauno ya buwani ya ni Mombasa. Kisura waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nitawashata.
Chomeka, chomeka. Chomeka, hiyo pingi ya chanje. Chomeka, 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 pala mlima kichonge. Chomeka, chomeka.
Utanguai, vile unambiro, unapenda kuma toki. Vile unashiro, narena titire, nitawasha tukiloki. Unasha, upanta kupiga soti. Ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Ay, vile unatatisha, tukwa moti. Vile unatatisha, nita kupiga kiboki. Mekunoki, ay, chekinda kupiga tukigoti. Ay, vile unatatisha, tukwa moti. Vile unatatisha, nita kupiga kiboki.
Pang, pang, takurambo kanambo. Hini moto taisikilia kwa tumbo. Boy wako tamkula makumbo. Mageus, wenzako watafumbwa hili fumbo. Miyapula nikisikia ili kam. Lakini sezi kam, na bado kuna jam. Mogoka ama java, bora kam na kagab. Na nikishika maze nipe jame.
Takupiga rana, nikupiga shada. Na mawada zina kam, zime revelez. Zime nyanya nikufiti, bondi na t-shirt na kimisi. Kumbwa ako area anawapea mabiting. Nimekula tu vijiti za ngomongo. Chekizi menai sebuli za tu odongo. Na mapompom, na matompom. Ay, ay, gedu kia kobo.
Kumushakala utasili ya kwa tumbo. Mgeu wako
wa tumbo. Ay, 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 ay.
Kumushakala utasili ya kwa tumbo.
Nadia, Alexander, kamoyo kangu. Kama yo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule, watapata tabu sana.
hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda
sana. Kenyogo, ipati ya wakabu. Ipati ni ya chino bana.
Akata moyo kangu
nijipe. Sela, spekea. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kampirina. Kijina sadati sinadabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiot. Kuna manzi amevali ya kigeto.
Wala!
Shika jaba pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kampirina. Piji na isa doti sinadabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiot. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Koko snai chini ameza na viduko. Amechanganya tena ndo mdani ya digiot. Tazi ya
Adigiana.
Wanege swaga ila haiket. Yuku sipigi fake utokuta na bafeng.
Leo we good your brother. Nakata mademu kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu. Haina ganyama sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoe talking chicken on chuna. Oh baby what's your name? Uye uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Ita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchende majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher, pantirimu ai. Manzeni leo, leo dio leo. Manyunda leo, watoto na
vile. Motion beat, prakata, 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 prakata.
Mata kinyo nye chawa swasi. Kama tingari nazima itatasi.
Prakata, 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 prakata. Mungo kini katoto. Ukika pashoti mbini kana lainika. Toto kame beba jojo. Utatani uyu demni wa Morocco. Mkana katika nkama kako peponi. Mkana pakuwa nkama kako jikoni. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani.
Prakata, 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 prakata,
ukishika demu nika prakata, 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 boom. Katoto kadogo nika prakata, 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata, 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania. Anipe dawa za kiume. Leo kuna mazimi na nyemelea. Kuna vile na mdai joka. Nataka kumsampo kaneli mtasika laha ndani alo. Akini laha ndani alo. Kakeni ka tight kadogo. Vile nilitoa Kenya mo. Ililia kakifuniko ya speedo. Oku
prakata, 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 mo. Prakata, 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 mo.
Ukishika demu nika prakata, 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 bo. Katoto kadogo nika prakata, 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 bo. Kiweza ni prakata, 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 bo.
Prakata, 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 bo.
Booty bag boys where they hoe. I like it boy where they roll. Where they give me hot
Sarah. If you don't get any sense, Sarah. You get a big test, aha. Now the kind thing you know you need, aha. So we go mash it up, mash it up. Man tonight we'll be loving up, loving up. We know they care, we'll be gunning up, gunning up. One tonight we'll be living up.
Everything when I do my things with you, you know I like it. buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang bang. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani, mindi udunga kama daktari, na baki ndani kwa ndani.
Nguma inakesha mpaka che,
mpaka che,
tunachekecha chekeche,
chekeche,
mundu wa uteme tembe tegi.
Goti Guzling tisponi ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shote Mambeko zina wopo mugada Guzling link tispone ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri muri ya kadishote Mabeko zina mwok ni mogaba Guzling tispone ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri muri ya kadishote Mabeko zina mwok ni mogaba Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipaa kila yut ni dangulo Kwangife baroda imemokre
This goes for the sexy ladies in the house I want to
Weka bando ingia insta Ama snapchat utaona Mamiji weka vimoji vifilter Visura vyao vimenona Manavoje shabe duwa na sound makeup Wezi pita bila kudabo tap Mima uwa uwa wanavyo chisnap Wanatukomesha status whatsapp We masepeto sex Hairini woya sex Hamisa mobeto sex Lulu diva sex Mama cookie sex Yoketi mwekelo sex
DJ Tesh
in the mix
Yaki waba sex Sexy mama sex Sex Sexy mama sex Sex Sexy mama sex Sex Sexy mama sex
Kuna wanaofaa mawiki Na wanonyoa viduku duku Kina mbalulu na gigi Kuindalini na zuchu zuchu Iyo miendo kitembea Kama wanakanyaga tope Fiuno vimewalegea Kama wanapigia yope Tana Shadona sex Vera Sidika sex Sanchi Waldi sex Kajala Masanja sex
DJ Tesh
Juma Lokole
Kufukea wana
Kwa ni mekosea hatu wa jumbe
Okay, let's go
Sex, sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex
Vicky Monday.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako Na uchungi usije hepa na wako Huo mchele usije tiliwa kwako Baby Ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe Boomerang dance on the dance floor Fine girls dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor Cause leo ni kutesa
Yeah. Baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa ha. Big up the fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the oddy dance And shake your bump like you know what you are Ooh, All of the drinks on me Mifuko imeja leo, imeja pesa And if you look at me Luku luku, vile na tesa Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe Na kama ni noma sana piga kelele
Cause leo ni kutesa
Ooh, leo ni kutesa
Fom ni natesa,
natesa, natesa, natesa Cheza
Cause leo ni kutesa
Usiku to don Nika na form Usiku to don Bogi ko zone Imewasha kingdom Keti mba tukukon Tukuteke kwa chom Fenana Papa Jones Nadia up and the don Tosi mpati kwa form Nasike ako salon Tulon mido the bomb Club pia imi chrome Bogi mbaka yangong Mebambika na song Sile si who perform Rende pia ni wrong Eko tuya nyama ya brama na kachumbari Na tuya diabetes chanti wegi sukari Plan size imetufikishia uko kari ya go Walevi wa shanza kuleo mekali ya floor Anasikia form ni kutesa Tusimalize kaji kutaturudu kalesa Wakanesa mamudo bila chesa Hakuna kulala, kuna 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 kuna
Solo soli kutari kasa Busca que busca de mi karo Whoa.
ser mejor que yo. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino.
Natafuta mrembo toka Mombasa Nairobi Susumila fanya maningo nimpate pendo ama Kiara Kobi vipi Vera Sidika nikiwa naye ama tani tenda kama utile niachane naye
wabongo mnapenda kiki na masinema. Mbona usiwe na shishi au sepe tuwe ma.
Kiwaona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda poti kuwa makini. Bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo uda.
Wapatu wa waminiki shahidi buda. Nili mpenda aga kibibi aga nituja.
Warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa.
Subiri kwa sasa.
Hola que la crista sabe.
Girl, are you the ginger? If you know how you the gossip drop. Shit, you not go one person. Love the way you the dance. Girl, are you the ginger? If you know how you the gossip drop. Girl, are you the ginger? Girl, are you the ginger? If you know how you the gossip drop. Shit, you not go one person. Love the way you the dance, girl. I am women. I love your body. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Girl, I wanna see you. Let's hop in my Maserati.
Voila!
Hola, que la prenda está bien. Girl, are you the ginger? If you know how you the gossip drop. Shit, you not go in person. Love the way you the dance, girl. I am a man.